Pero hago kikara. Ista.
Stress Empire.
Nani Noma.
Kilit.
Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu. Jebet, Benji wangu. Baby nanyu. Nadai kukufikia weekend. Nadai tubonge story weekend. Nadai kuwa nawe weekend. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu.
Mr. Kitamat, Biso, Baba Yao, Mojina Warites, Vijana Waraba Cosped, Kipa Mocha Fire.
Napenda kuwa na wewe Jebeti. Napenda kucheka na wewe Jebeti. Napenda kufurahi na wewe Jebet. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu.
Billboards, what one? Kalale, Tolel, Majomba, Yamune Jomba, Salami Omototo.
Nakumbuka nikiwa na wewe Jebeti. Nakumbuka tukiwa Nairobi Jebeti. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu.
Nancy Seeds, Salamia, Devi, Aritai, Wakina Tutu, Kibe, Atalai, my sister. Mamangu, nakupenda sana.
Ulini haidi utakuwa wangu forever. Ulini haidi hatutaachana forever. Ulini haidi utakuwa mama watoto. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu. Jebet, Benji wangu. Jebet, baby nanyu.
Hey, Jereva. Salamia, Benson Conductor, Mashabik, Wangu Wote, Wakiwa Marigat, Wabu Stage, Wapenda Chemoringa, Wakina Kaku, na wapenda sana, Kemi Pamu.